DutchMSafi.com
Producer, you know what it means?
Okay. Yeah.
Hodi hodi karibu nche vituko, wanafunzi yuko chuo ila kutwa mipinduko, hey. Nche ambayo msemaji anachana, nche ambayo machizi anafanywa. Hodi na kiba dele madrama, mija kujendo akili za mama. Ni kweli wema na mimba, Freddy vunja bei, ni kweli hozu kajimba. Eti ni kweli Ibra ndo chinga, lava lava katoka safu mziku memshinda. Haya, pipi jojo yuko na nandi, yuma lokole beke zikami,
bongo bana,
nibo na Baghdadi, huku msani kawa msemaji. Kode boya na dewa kodi, master wa bongo mchongo ni udangaji. Flani na flani, flani na flani, flani na flani, flani na flani.
Kali bongo 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 bongo.
Manara kawa presenter wachekeshaji, utacheka wanavochana utacheka. Ni bora tu ni kasepa Dubaya wa Sara, injili nayo misara. Konde boy kajala gigi ndoa ya uchwara. Nasema kweli staff tikiki, Angela naye kacha mziki. Hey Vani omba remixi, na hii ngoma leo ni hiki. Walitaka nife bado nipo, bongo yetu sote so simple. Maja bahari chotei mwiko, sawa no paro pakae piko. Zuchu kaolewa ushangai jiko, maki kaonewa iso simpo. Haya, pipi jojo yuko na nandi, yuma lokole beke zikabi, nibo na Baghdadi, huku msani kawa msemaji. Kode boya na dewa kodi, master wa bongo mchongo ni udangaji. Flani na flani, flani na flani, flani na flani, flani na flani.
Kali bongo 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 bongo. Kali bongo 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 bongo. Kali bongo 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 bongo. Kali bongo 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 bongo.
God damn it. Yo, number one rap in Africa, man. Ah, shitty.